walaal marka hore magacaygu waa suldaan maxamed cabdullah oo ku sugan deegaanka meerjeele markaa ayaa waxa ka dhacay qarax meen dowladka deegaanka meerjeele qaraxaas ayaa waxa uu sababay ciyaal saddex caruur ayaa ahaayeen midna tahay gabar labana wiil marka qaraxaas waa ay gargaraaceen alaab qarax meen oo meel yaalay saddexdoodii waa ku dhaawacmeen waxa dhimashaana ma jiraan wakaa walaal qaraxana kii ugu horreeya maaha isla sanadkii aan kasoo gudubnay ayay ahayd markii labo wiil sidaas kalesa gargaraceen ku dhaawacmeen dad deegaanka meerjeele wada deganaayo xoolxoolo raactaay waxaa saddex caruur ahoo daris ahaa oo xaafado isku dhawaan saddexdooda aray wada raaceen saddexdoodii yaa ishelay qaraxay gargaraceen marka waa ku qarxay hadda saddexdooda waa dhaawac dhiig la-aan baan laga sheegay inta badan waxaa loo qaaday degmada cabudwaan dhaawac soo gaaray saddexdooda dhaawac midba waxa leeya waa u jaban yahay intadood badan lugahay wax kasoo gaareen dhaawac hadda dhaawacood hadda saas uma dara laakiin inta badan hadda waxaa sida naloo soo sheegay dadkii qaaday degmada cabudwaan ku qaaday waxa ay leeyihiin dhiig la-aan ayaa haysa raajaana la saaray yahay saacadaha soo socda gurmad kiloo baan saas uma aysahel qaraxaas markuu dhacay adigu adigu labaatan daqiiqo kabacdi ayaa qof iska socdaa meeshii ugu yimaa caruurtii saa taalla kabacdi ayuu dadka soo wargeliyey inta badan deegaankuna male meel xarun caafimaad oo hadda shaqaysa male lala sii gaaro marka ugu horeysa markaas kabacdi ayaa gaari loo dalbay gaari toosa ambalaasa shaqeyna male gaari kira ayay dadkii qaateen marka kabacdi ayaa wax loo qaaday degmada cabud deegaankuna male baahidaas waa taagan tahay male meel caafimaad marka hore dhiigga looga sii xiro